Aye mama, oh mama ya mina uwe mama. Malunga jamsono kesho sendwe. Aye mama, oh mama ya mina uwe mama. Malunga jamsono kesho sendwe. Kwetu chukule numaso wawawe.
Oh, hey, they were poor. Swore.